Shibane, kooxa kala duwan. Afka Swedishka waxaa ku jira shibanayaal israaci kara, ayadoo aysan u dhexeyn wax shaqala, sida cup, weel yaro gudan wax lagu shubto, chochi, garaac ama tun, qurux, naxariis ama bliis, subag yaraan, dhaqaalayn ama kaydin, ciyaar, kursi, joog ka joog joog, adeeg ka jawaab, bashqad, furin ama rooti, saacad, xaflad sanad buuxin, awood ama muruq, shil isku dhicid sida gawaarid oo kale, dumar ama naag, rubisaac ama 15 daqiiqo, khutrad, baraf sameeye, baraf dhale ama baraf sameeye, koox, uur leh, hadal, sheikha kaniisadda, imaamka kaniisadda, saddex, daal, labo, dhiqid ama dhaq, qorid, qosol, orod ama cararaya, luqad. Swedishka, boqol, labaad, waalid, macan ama xabiibi.